Ndaririmbi ruwiteka kuko yanesheje kuwi teki mbaraga zanjye ndirimbo yanjye ami nukiyaga cyiza Bazanda inshira hejuru Twanyuze mumazi Niyatu rengera Nichichatu rimbura
twagize umwaka kuri Rough ariko tubifurije umwaka mwiza usoza
umwaka
muhire turimo turabategurira igitaramo tariki 9 z'ukwambere hanyuma tukaza twimbaza Imana
Hello Shalom Singers tunezezwa n'uburyo mukorera mu video yacu turabasaba kugira ngo mubiyuyuwe na video yacu cyangwa kore subscribe and like tugende tubona mu video yacu ya buri munsi turabakunda keep on sharing Shalom Singers
twanyuze